favors, your graceful mercies. Through the good and the bad, you're faithful. Jehovah, we tell me again. Govella gobe, govella gobe. Uchogos abwami. Govella gobe, govella gobe. Uchabula abwami. Loluta denginalo. Luyimpato onayo. Govella gobe, govella gobe. Uchogos abwami. Oh, daddy. When I will figure game in tizi, you hear me kani kazi. Ngithenga sofuna lutho zomhlanganisa nothando. Ungaba sengidlalile kakhulu mabhebo othandwe. Kodwa wafika dali wanginika uthando olungandele phani. Kuvela kuwe, kuvela kuwe, kuvela kuwe. Sinetemba nje elingapheli kusekhaya lemfudumala.